Abandi munenya bajja nti tebabawadde ne mwerabira n'ensaba yammwe nti nayo tezimba temulikawoma anti ne bw'osaba ebingi nga temuli nsa ofuuyira ndiga mulenge temuli faida obulambwe bugagga obulambwe buyinza kiki ddala ekisinga obulamu baganda bange kamira osaba obulamu osabe n'obuwangaazi nga kwotadde okumanya era n'okutegeera ensolo nabagiwangudde tubeere mu kwegayirira nga tukuba gusinze awabeera ekibiina ekirungi awo ekisangwa serukeeebyo byatugamba yerubale gwonenya entakera nti takuwadde ensimbi wasayiningawo akakalu naye tyakuwa obuuma mulira akanyomonyomo omuntu yasamidde jjo naye ayagala bugagga olwasamiridde emyaka yansaba ekyabaffe abalya mmere mufuna amagezi abalala bambuuza mulindwa wamaaki oyimbidde emisambu emmotoka ekulemya okuvuga n'owulira abawumba tutu sewonziza kusomesa abange saagala kusaaga abantu batomanga tebalina kye bamanya abange wange lubaale emitendera lubaale takoma ku byoto takoma ku n'ababyogo lubaale tagwa kuwongerera era lubaale emikolo lubaale agabanga jjanzibwa oba otegedde mitendera gyonna n'ogikolera n'ogituukiriza awo boosamidde mbuuza lubaale agaba ddi era gwe wamuwaaki bwesasula bbanja lyakuwa ebyo nabyo weetaaga kubanga kubanja omukisa gw'oguli gutya ku nsi kuno ogw'okoleredde ozze otulugunya abantu ate kati osaba bugagga ekyo ky'osiga era kyolikungula lubaale toluma wabula tubanja bubanja bakugamba kyotawo nga gwooza lubaale yannuma akoze okugwa musasula ebbanja mukwano wakasamira ate oyagala vuga motoko lwagikoleredde emyaka yasaba eggulu oli ku nnyotemu wali ali ku musanvu olweya n'asaba kina yabalya mmere munyisa wawala okunyisa lubaale naye mu abaki baganda bange mwenna beŋŋamba tukoze tutya tutambuze seeno wange osiime byakkoledde osaana kusiima busimi emisanga mirungi emisanga emirungi abange egigaba obujjo lubaale mulangira mayembe ge ganoonya ensimbi oli ku lubaale otoma mayembe gakumma namba bw'otamanya gy'ova onaamanya otya gy'odda y'ensonga etuleetera okunenya lubaale ŋamba mu abalya mmere wulira gwe siima busiimi tebenkera mukama wange ekiseera bwe kinaatuuka ojja kufuna obuuma abange siyomba buyombi nsomesa bawolera ggwanga mufune okumanya n'okuyiga omumwe muli eddembe n'emikisa giryomwo oyagala kawumpuli bamoyana abalangira abo basatire nga bakunoonyeza ensimbi mu abaaki gyakoledde emirungi bingi mu nsi eno tujja kubituukwa na yetu manye jetu vude na yetu genda
na wange usimbe ya kulete tona nyawara jakuwa kile ya karabu sena chuchituse
abantu wakumye vyoto ne mawara mpensozi pano nyamisange vateyo watereze vya we kwe
kuwa mafi
ahanti roba ulemera
tona nyawara jakuwa kile ya karabu sena chuchituse
tufemu kutomo wabutome tufemu kune nyawajaja ngenso mizi veni fe kubate tuwa tegera
kwe kuwa mafi
hii ulire songe yo
tona nyawara jakuwa kile ya karabu sena chuchituse
ubare na kuweza de na kuwa kuchoja kuwa dobu na moya karachi dare chisingecho avaria mele na mbuta swara
tona nyawara jakuwa kile ya karabu sena chuchituse
nyama tono kaya neri mungwawa akoko inakafunzo tware mwana watu Mwosangi tuango inachisebo
Tone nyarubara chakua Kile ya karabu sena chuchituse
Misangi migaga, nerubare mugaga Wekafu noji webi abwe, ngepanja liwede
Kwe
kuma mafi, kwenye kilokole biabwe
Tone nyarubara chakua Kile ya karabu sena chuchituse
Tusanda tuchekere vino kamba bulirenze Ensuro jezifezi deto mugaga mufe Kwe
kuma mafi, usimi vya kolete Tone nyarubara chakua
Wetereze mikisajo Omanyele uwale Omanye nabalete simbi ya mayemba maluwa nyirizi Elage mpaka siyabange
Kana nyarubara jakuwa Kwe ya karabu sena chuchituse
Kamilo sabe kasaja Usabe rubuwa Vyoma kaboko rajajane Titia muwesi Sirinji wa wango wa wene biyawe
Kana nyarubara jakuwa Kwe ya karabu sena chuchituse
Gowanga mayembe Kwewe getaga Gajia kutaro simbe mbubo Na bebo tafune
Kwewe
kuma mafi Kwewe chuchegetaga
Kwewe nyarubara jakuwa Kwewe ya karabu sena chuchituse
Luvale vya sababi tono nyo erasi vingi Wachole mene rumbi kona motu nosu we simbi Kwewe
kuma mafi
Mwamwe ndaka keme kuku
Kwewe nyarubara jakuwa Kwewe ya karabu sena chuchituse
Namba bawe bawe
hey.
Bawe vya we
Mwazimu
yoke pezi Oange bawe 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 vya we Bawe bawe sebo, bawe biawe, bawe bawe, bawe ne wanya, biawa nywa mazi, bawe ne wanya, bawe nywa rezoka, bawe biawe, wamba se wachacha, ufuno ruma, arange wamba se misimu, mone banja, serukera kaumpuri araira, mwenge kwa fira. Abange muanga mayemba ko gaba womuma bali aba banywa masi muba wene banywa masi mukasa musoke ba masi kiwanuka lyoko uno nyene zumbi muteke mwa masi abanonye so muzinonye muteke mwa masi kasa jajembe iwo mewembite wa kabombo yo kubitanga kuta na uzano mulezi wa bana Wabinjulo Wali ya nakalaga mama Yanyo bimani Nakaimomu mani Yenyo elataba Anga wali ya saka mwenge Yeyo gela Kolomba siganga Whisky akuta Eba moya numrangu Kufudu akuta Muomu kwabekwe Kujuse fudu Janja tokota Kubwakata akuta Chiwanu kachembe, wandika miufu Kale nova maropa sengeja, nova wabibalia Murenge wa maropa kunguta, bawe biabwe Nambara kongere simbi, bakwenu uweza Uva kubye ngambye, ya kubangato Dungu kaisa uva garabumbe, sarane balia Kusa tire tare, oigire jaja
Remember where you got it from. www.djericom.com.